Mimi ni mfanyi biashara, nauza nguo za wamama mpya. Nimekuwa na BCA 4.5 years, na tangu tujuane biashara yangu imegrow. Nimekuwa nikichukua pesa narudisha, napewa hapo hapo, naendea stock ingine. Yenyewe nimegrow, ni watu wazuri, wanaongea vizuri, na biashara yangu imegrow na BCA.